kwatereko omukwano kwa kususa obuzito gwekiriza nkutereseko togeza nugana nze ne wakanagambya bakadde nkutwala tubiteseko Girl turn around mulinze binyuma when you turn around tobala bulamu ebintu byomukwano olimuka nafunye omutuufu laba ndota ngo mpita ompita naye byedda ngo nzito onzita jalo ndota ngo mpita ompita naye byedda ngo nzito onzita lwalero nze nkulina saba buli kimu nze nkirina lwalero nze nkulina saba buli kimu nze nkirina bangi bakupamba nyoyagala nkupamba nekyoliko mbafaanane nkubira obufaananyi oyongera kunewala nyongera kukwetega baby bino byeweesika muntiisa ndowooza onooyita boofiisa laba ndota ngo mpita nzompita naye byedda ngo nzito onzita gyalo ndota ngo mpita ompita naye byedda ngo nzito onzita lwalero nze nkulina saba buli kimu nze nkirina lwalero nze nkulina saba buli kimu nze nkirina naze n'oluwumbo lw'omukwano gw'olaba omukwano gw'ola gwe gira tuteese bakuvugire mu kauba bebi wangu bakaboda byonna nabireesa engeri gye bwebitigula onyumirwa kafoto bebi gimu sampos nze nkulota nekiro n'emisano mbeerako ayu gimi overdose bangi bakupamba nyoyagala nkupamba nekyoliko mbafaanane lwalero nze nkulina saba buli kimu nze nkirina lwalero nze nkulina saba buli kimu nze nkirina